Освитача свя. Children are crying, children are weeping. Children are crying, children are crying. Salama, na na kala fia kana machi chasa. Salama, leke samane. Salama na ya, salama na owe, salama na ya ya.
Salama kwa samacha, salama. Sukacha sila kujalima nuvana kwevala ni siki sinalima sukacha sukache sukataliga kilalima ya sulama tunagali.
Les problèmes de capier, d'engage, mais du bagage.